Mumpera za 2017 nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyari cyatangaje ijwi rya Amerika ko umwaka wari burangire giteje mucyamuna rimwe mu mitungo y'abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara. Ikigo Rwanda Revenue Authority kibishyuza miliyari 5 na miliyoni 600 z'amafaranga y'imisoro. Ubwo bagaragaza guko ikigero cyo kwinjizaho imisoro gihagaze mu mezi atandatu ashize, ijwi rya Amerika yashatse kumenya iby'aya makuru yo guteza mucyamuna imitungo kwa Rwigara. Bwana Richard Tusaba kuri ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yadusubije ko impamvu batahise bayiteza mu cyamunara zishingiye ku mategeko. Uyu mutegetsi yavuze ko usibye n'ikigo Rwanda Revenue Authority cyishyuza akayabo k'imisoro kivuga ko yanyerejwe no kwa Rwigara, ngo hari n'abanduye umuryango ubereyemo imyenda barimo n'amabanki. Tusabe yemereye ijwi rya Amerika ko bitarenze mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hazaba hari igikozwe.
Icyabitindije nanone ni amategeko, hari ibigomba kubahirizwa. Nk'uko nari mbivuze, banyiri PTC bafitiye imyenda abantu benshi cyane cyane amabanki. Ayo mabanki hari amafaranga bishyuza ko nabo bakoze ubuhemu bwo kutishyura ku gihe, nabo bakabasha gutangira inzira yo guteza cyamunara. Iyo rero inzira yo guteza cyamunara itangiye, ni ukuvuga ngo habaho igenagaciro ry'imitungo. Bafite imitungo myinshi itari PTC gusa, natwe twakora ibyo amategeko adusaba byo kugena umutungo w'imitungo yabo, agaciro k'imitungo yabo. Nibyo byadutsinjije mu by'ukuri, ariko icyo nakwizeza cyo ni uko uku kwezi kwa kabiri turakorana n'abandi bantu bafitiye amafaranga kugira ngo dushobore kureba ko bagaruza amafaranga babafitiye, natwe tugaruza amafaranga bafitiye leta. Tukaba rero twizera ko muri uku kwezi kwa kabiri iyo procedure yose izarangira, tugatangaza tukareba niba ari cyo dushobora gukuramo. Kimwe nk'uko wenda hagati y'uyu munsi n'igihe tuteganya gutanga iryo tangazo bashobora kuza bakavuga bati tuyishyuye, niba bikora bazakomeza bakora.
Kugeza ubu mu rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyamirambo hari ikirego abahagarariye Premier Tobacco Company, uruganda rwa Rwigara rwakoraga itabi, barega mu kigo Rwanda Revenue Authority. Bararega bavuga ko iki kigo cyafunze uruganda kirangije kigizanira n'uburinzi babura uko bishyura abakozi, bagasanga ubwabyo ari igihombo kuko bamaze amezi arindwi badakora kandi bishyura miliyoni 300 z'amafaranga buri kwezi z'imisoro, bivuze ko miliyari 2 na miliyoni 100 z'amafaranga zagombye kuba ziri mu maboko ya Rwanda Revenue Authority. Bwana Tusabe yahakanye ayo makuru, yavuze ko batigeze bafunga PTC ahubwo ko banyira yari bo banze kumva inzira z'ubwumvikane bahitamo kuba bahagaze.
Uruganda nagira ngo rwose ahangaha hano ngiye mbisobanurire, nari nabisobanuye na mbere, ntabwo uruganda rwigeze rufungwa. Twasabye ko uruganda rwakomeza gukora ariko dufatanyije mu kujyana rwa ruganda kugira ngo amafaranga ibyagwishwe biva muri rwa ruganda bive mu bwishyu bw'umwenda. Ariko banyiri uruganda ntabwo ariko babyifuje, bo bahisemo kuvuga bati reka tube duhagaritse turebe uko bizagenda.
Ku rundi ruhande, Rwanda Revenue Authority nayo iremera ko kubura uruganda rwakoraga itabi rutagikora kandi rwagombye kuba rwinjiza imisoro bishobora kuzaba igihombo ku mpande zombi.
Bishobora kuba igihombo ariko nagira byumvikane ko ntabwo twafunze uruganda, nta amategeko ari byateganya. Usora afite uburenganzira bwo kwemererwa kwishyura mu byiciro, hari ibyo yabanje gusoza. Twaganiye nayo tubagaragariza ko bafite uburenganzira bwo kwishyura mu byiciro kugira bakomeze bakore, barabyanga.
Mu minsi yashize twamenye amakuru ko abakozi ba PTC bagiye basiragira ku karere ka Kicukiro babaza uko byagenda, niba hazabaho gusesa amasezerano y'akazi cyangwa se niba bazishyura amezi ashize badahembwa. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara barimo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara, we na nyina bari mu buroko bavuga ko iyi misoro itigeze ibaho ishingiye kuri politiki. Nakwibutsa gusa ko mu mpera z'ukwa munani 2017 arahiza guverinoma mukuru w'u Rwanda Paul Kagame, nawe nubwo yavuze mu buryo bw'amarenga yumvikanishe ko aba banyereje imisoro kandi ko bigomba gushakirwa umuti.
Abo bantu birirwa abanyereza imitungo bagira bate y'abaturage, barangiza bagasa n'ababyigamba, niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira, ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga, ibi ntibigomba gusobanura.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda 2017 byabaye ngombwa ko igipolisi cyinjira ku ngufu mu Kiyovu kwa Rwigara gufata bamwe mu bagize umuryango kibashinja kwigomeka ku butabera kuko ngo batitabaga ngo babazwe ku byo bakekwaho. Muri byo harimo n'icyo kunyereza imisoro, umuko babwiraga igipolisi.
Umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda, kore ko iki gihugu nta ushyigira mu burenganzira, murangije muratugereka imisoro itarigeze ibaho.
Byaje gusa n'ibitunguranye kuri bamwe bw'abagize umuryango wa Rwigara. Diane Shima Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu 2017, Adeline Rwigara umubyarana w'amahoro Anne Rwigara bafatwaga bagafungwa. Mu byaha baburana nta kimisoro cyajemo. Anne Rwigara yari kuwe by'agateganyo bavandimwe be bataratangira kuburana mu mizi barahurira ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki nyakwigendera sina Paul Rwigara yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitavugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize impanuka abagize umuryango bo ntibaryumunwa mu kuvuga ko ari bwo bwamwishe akabagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali